fire. Yuko romantic, donafanya na kuwa haya. Oh baby, you mukwando, ili agando, you must let them know. Na kama ni agando, ni mapambano, I must let you know. Mwezi umenifunga kamba na sioni, ninyoko menivua gamba na sikomi. Nizeri ya sugar, sugar, so magical, your love.
East Coast.